mbega urwo rwamo numva hariya ni urwiki
ubugana he umwana usubiye kunyonekereza imirima n'izo mvana
ariko rero umunsi yose uzuramvuga
ariko aha n'ahantu
y'iwawe ubuso murima wanje kuva kuri basa wokuruza tabaranye uzikura
cyane ku murima ari gwanje suwa wawuguze cyane
n'izo mpene gusa n'abana bawe bose bamavanyonera ibiharage
n'ibitoki
nanye nagumva niba abagore babiri bongeye gutukana nta mahoro bafitaniye na kamara maza mu mihano y'iwabo hose nta munezero uriho kubwawo
koko ni nabi jeho mbere nagira ngo abo bagore na bakristo mbega ntibaratijwe
ego nyine barabatijwe mbere bavuga ko mu gukurikira Yesu atabubarusha ndetse abo mu mihano abo hose niko bavuga
asango ari by'ukuri mbega byabagendeye gute
hewi jewe sinoshobora kubikubwira mugabo hari icyo nokubwira kera nanjye nari meze nk'abo bagore nta munezero nari mfise mu mutima mu rugo rwacu nta mahoro yahabaye iyo ndabyibuse birantera isoni kuko rimwe na rimwe nakubita umugore wanjye kumukunda byari umugani naho bibiliya itubwira ko umugabo akwiye gukunda umugore wiwe kandi kenshi nakunda guharira n'abagenzi banjye ndetse rimwe rimwe twaratukana
utambesha erega nagira ngo wamaze imyaka uri umukristo mbega niko
egome niko koko nari nizeye Yesu Kristo ari umukiza wanjye kandi nagira ngo ndiko ndamukurikira by'ukuri ariko urazi cyatumye bingendera gutyo
oya ukimbariye byatewe n'iki noshima kubimenya
mugenzi icyabiteye n'icyaha icyo cyaha cyari jyewe ubwanjye umugore wanjye si we yagira nabi yari jyewe naho nari maze kwizera amajambo ya Yesu nari mboshwe n'ibyo nifuza nari umugurano w'ukwifuza kwanjye ngombye kuraka nararaka ngombye gukubita umugore wanjye naramukubita cyanke ngombye ko dutata narabigira kuko nagomba kwico nshinze atawugishingura mu rugo rwanjye hama intambara iminsi yose nubaze umugore wanjye nawe yo bikubwira
ndabyumvise neza mugenzi ariko mbega Imana ntiyari gushobora kugufasha
ego rwose ndayishima cyane kuko n'ubu yamfashije umunsi umwe yanyeretse uko umutima wanjye wari umeze yanyeretse ko ntakunda Imana uko bikwiye nakunda kuvuga ngo Yesu ni databuja yamara gukora ibyo antegeka vyokaje ingara nakurikira ibyo nigombeye gusa rero Imana yanyeretse yuko mwemu wayo yera akwiye kuganza umutima wanjye kandi ko nkwiye kwanka kwitondera inzira nojamwo maze gutahura ibyo byose nabonye ingene nari nuzuye ibyaha byinshi ninginze Imana ngo inkize ubwo bugurano bwo kwifuza inzira zanjye yumvise ugusenga kwangira mbuhora none ubu mu by'ukuri Yesu ni databuja ubu mu rugo rwacu nta gwamuruka ihavuga hari amahoro yuzuye bo n'umunezero mwinshi umugore wanjye turafatanya gusenga Imana turafatanya kubungabunga abana bacu no kubigisha ijambo ry'Imana
ngiye natahura igituma wamana umunezero ni kuko Yesu ari shobuja mu by'ukuri